toxic they create.
Ngiyakudala mina ngihlula ndivuka ngiphethe ame mnyama ngifuna ukuhlula ushaka zulu bayeke bakhulume nje mangifika bazothula bafuna ibeef laba no wonder bayidla inkukhu I'm legendary nyabadlala njengoMaradona they talking shit about me sengibaprove wrong ngithathe pen nale paper and I write the song ngiskim okay or you feel it chaye ding dong I'm sorry mama chat nami ngifuna umama umiya ngivula bavalile ngithi ngiphethe onke lamakhiya ngiyakhala nojoseph sengumthathela umaria
I draw the money ngimnikeza dwebela mashiya.
Let's enjoy the feeling. Let's enjoy the feeling. And then let's all smile. And then let's all smile. Let's enjoy the feeling. Let's enjoy the feeling. And then let's all smile.
Yimi kuphela othamzuma ngithi ngiphethe umshini emayikini ngifuna ujimila ngithi yimi insimbi bathi ngizenza ukhwasta ma ngifika ngifake ispiriti onjandini kala bengikhula noma yini ngikhule ngilusisa inkomo nyakwazi umthetho kuba yinkunzi ukuthi ngikubulalelani ma sifike emayikini ungangibuzi wena uzosithatha nekapta bangudiza nyoba le mpi le nto ngayicalanga then inkabe ngasusa yinkulu akekho fesi amine ma ngiphefoma ngibafakela istress wathatha amachansi ngiyakutshela kimi ngibulala ngempela ngizogqiba kumgodi ngiyakutshela sofile ngempela east a